Anachukua, anaweka, wa
le général Dangote.
Anachukua, anaweka, wa
le grand Mubau.
Anachukua, anaweka, wa
bosi ya Mboka.
Anachukua, anaweka, wa
taramu kupendwa nae, taramu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu, tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwani nawahusu? Shepu yake mbaya, hivi nawahusu? Mtangaji malaya, na wabusu nini wamegusa babaya? Na mwaka huu lazima wachuchume.
Wameingia chakike,
ewa
chakike, wameingia chakike, cha cha chakike,
twale
wameingia chakike,
kwa penzi letu
chakike,
lazima wachuchume.
Wameingia chakike,
kwa penzi letu
chakike.
Makokote babutale Don Mendez Bajuni, H Bajuni.
Chumbani enesi, unipatia panado.
Kwa
jenga za Messi na mashuti ya Ronaldo. Yani, ndani nikiingia tu,
anachukua, anaweka, wa
kwenye gari.
Anachukua, anaweka,
iwe jikoni au varandani.
Anachukua, anaweka, wa
doze doze, doze doze.
Anachukua, anaweka,
yani dale salama joto. Tualeso jipepe, oya kongo choto. Tualeso jipepe,
oye mose kunambi
jipepe,
morika domomo
jipepe,
oya mama Dangote
jipepe,
edo nifungwe
jipepe.
Chu chu
jipepe,
chu chu chu
jipepe,
yani chu chu
jipepe,
chu chu chu
jipepe.
Nase Nase
Joseph Mertier
Nase
Kaya kaya musha
Kule Fukama Fukama Mwana Fukama Fukama Mwana Fukama Fukama Diamond Fukama Fukama Kwadra Fukama
Papa mo bimba ye Papa mo bimba ye Papa mo bimba ye Papa mo bimba ye Anyata katra koka kate aloba kate
Sipa ye
Yes Chozi matata
Chuma 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 chuma
Ako kakate alinga katra aloba
Mute bachi la mwina
Baba Mazuma Baba Mazuma
Joseph Kusaka
La Baba Mazuma
Zodwa
Angeli
Mbarare
Dar es Salaam Mazuma
Anko Sham
Diamond Mazuma Inchasa Mazuma
Kaya, Kaya Musha
Azumare Mazuma
Kama Mfwama
Usiniguse, usinitachi,
usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Onasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Kwanza kambali
Corona,
kusimba te
Corona,
kwanza kona ogopa
Corona,
kusana musika
Corona,
tena va maski
Corona,
2 metri
Corona,
mikono ya kokosha
Corona,
El Virgo St. James
Didi Stone Nike
Ibi Santos
Are you liar?